na ndị be anyị ike gwụkwa ha egwu dịkwa ọ gịnị na-esere egwu na atụrụ amaakwa m ifere ese ee ọ dịkwa egwu dị anyị oke ejagoda ka olele anyị fere esere egwu na atụrụ atụrụ na ewu ji wee na-ese okwu. Let's go!
Okay. Thank you.
bia mai azine fine nwolodo na chia na chuli jiji wena agwa ndolo sinine mandi ngwolo mandi police Enwenne enwenna Chineke simukwa unu Efi ne nworodo Ni agala na chuli jiji Egute ija Eziokwu bụ ndụ, asị bụkwa na ọnwụ. Let's go. Thank you. ezogwa maka na no awunem ezogwa maka kai na egwe ezogwo ifobu na ineme ezogwa maka In a bumble in my Ezoku, up your bed, ya fan and noa. My canoe and Ezoku, and again at Jukuna, so get at Jukuna. Auto de Vemel and noa, you in a bell, Ezoka, my gun. Auto dog on my uncle, never did matter, Ezoka, my gun. If I'm on it, man, Nigeria, Onata Nigeria, Olesiavia, Jebobodo Ibo. I am one of no good Nejobodo Ibo, Doja de Biafia. Afia Doja de Buyea, Opunyo Belego, Epunyea Nukwafia. Wene me, Osusiafia, Wechigego. Ana wendi ojezi okwu ni ojeji singe nebuye ya ngwafia Ebuye kata ya ngwafia onye nebuye kontene to anebuye ino Etu ege siwe megi dezi olu nofu wasi Obi afia Oba tobo do ibo Kwa uwa ngoji o Ndi ocha Wesi yebe ona bigolu Ikwu tukwa, ikwa yifi chori nugo Masu uchwa pressure Ibo munu nukukwede kwa mao Manunu siku nukunye vya mwaya ni anokwea Onyane bunye ibu 50 container Keme si bunye 100 Ibu ya 100 container Owe gulu we nata Bless ya Olesia owelie yego Olesia owelie nyabego Tele tante galo ndiocha Nia mula mwa Iba yiyo Uze mechiko kwa ezio kwa maka Ifugo mwoke manu Uwelize makego Wesia siomu Ezio kude ma, ezio kude ma, asi mwa mwa. Ezio kude ma, ezio kude ma, asi mwa mwa. Ezio kude ma, ezio kude ma, asi mwa mwa. Wena wanyoku na ifobu ni neme, neku ezio ku. Ife me kwa lofu mwa kolopia mwa. Nyasoye na lu mesi Mano lulu nofu bose Owefu wongelo Wesi dige Nia no South Africa Nia nejeja nata nata Masele yansi Mano nyano mwoya Olu mesi kona lu Olu mesi kona lu elu wekwe nuo ojo ego divo inenye ego ajo kwa akwa de ma kokonye akwa ma digele cheno bezia owelu lovu bozi ofa we basia kata ekwona kanu anu kanadi nana nanke mwanye fabi na Lagos papa ke mwanyi we kwazi okofa ama mekwa na Lagos ai gana ai gejo boda yo dobodo giga bala yenku yana goya we kusie we imagonye ndioko gabia na beya owe cho ndiolo we motofu contractor we we lo only renovate beya na village wenye anaka ebe contractor po bazere ndiolo hey alo eme abona diga yo nyesi ni ano satu sonanda glu nolu mesi owe lu onu ewe bidi cholo owe lu onu obodo fanu Ejo akabalu na village Febi dolu Ava mke mwoke Ava ya bu monde Nke mwanyo bu mkilu Mkilu weje si afya Ivo je kota geji siri ndi oluni Owe na nada, we na yanu nenu Wefonye di ka monde o Osibo monde fulunkilu Fuko na bia Wawalo so Wababo so Osina window map to o Wababo so Wababa Hey, asi Ezi ogu amaga Ezi ogu amaga o Unanuga o Ezi ogu si wazi o sono Nge wanyi webia Webo contractor Onye gbalo sade ka monde hey contractor si ano ya hey ike wegu mata nwanyi o mali foge me o ika wuyo obo mo jezi anu ba dia o obo mo la poba di mo sere masi una fugo konye no South Africa si twice enu olu mesi ni fugo no Ibae, ezi ogu amaka o, ezi ogu amaka o, ase mwa.
Ezo kone ma, ezo kone ma, ase mwa. Ezo kone ma, ezo kone ma, ase mwa.
Ifo buli neme,
ezo kone ma, ezo kone ma,
ina zwa zi ane kwezi. Ibu mwa boyi kwa ka ezi ogu o. Ndele yimba o, ezi ogu amaka Ibu mwa mbedi o, wane yu kwa ezi ogu kwa wadele yimba o Ibu yene te kwa, ne kwa ezi ogu Ase mwa
When I woman them no more, I'm named no one. Onye nwe ya ju ya afọ Abule gbadu kai mu egori nne nsogbu wa Abu kedebe mkpulu obi ayi na aga Abu na imosi akuruba nke uwa ayi nwo Ebe kai na eje Ụfọdụ na-akpọ Chineke Jizọs biko Ebere m ebe nke azụ na anyeze nke m Ma ị na-arụkwa ọrụ ya egosi na Jizọs ga-edebere gị ebe obibi n'eluigwe Ka ọ bụ ịkpọ Jizọs n'ọnụ nkịtị kuntiri fa bag nse na onye obuna chokoje anyeze ade mo too much money make go bu njoko wa jakota acho mego hey jeep na akwa no nga agbo ya mana tata I nworo jeep mamwe nworo nenu mamwe nworo nana. Little one God already gave me, my brother and sisters, let me tell you, I'm well contented. I for you, Julia. Hey! Oya! Chukwu mana nne m mụrụ nwa ebe m oke Chukwu mana oge nna bi ụwa aka ka nji wee bịa aka ka nji bi ụwa ndị nọọsụ jide m n'aka wee dozie aka ebe mmụọ n'ile onwe nugo nụọ maka iyi na onwere onye m ife nga bụ oge nna bịa sọ Jizọs ọma ife nga bụ n'ile ụwa sọ Jizọs ọma n'ozi ka m bịara gazie. Onye melu mi fe bu ninu wa Igwelu mo fu ofu o wezi mi fo bu na melu ninu wa mu wa bo juju na bo juju na le ma inye mu moto mu wa bo juju inye mu nana mu wa bo juju inye mu nenu mu ke na bo juju egwelu me gwe onye nzoputa o si mu wa bo juju. When I'm running the man with that, I need to wow. I'm going to run the world, I'm going to run the world. You know, I'm going to run the world. Onye nwesiri feri na emere omula fojuju oke jakot ofife ka mụnenu afojuru mụọ onye nwife ya nwa fojuru. My brother, one for you, you only know one of Kenaga. When I join Jesus, God be a boss. When I join, then I join Jesus, we know one. Jesus, God be a low one. Nay, I have Joseph, never have made a web of a book. As you know, Zabota, I'm a loyal woman. The madam will look you when you know Zabota. Anana maju mwa Jesus wanya iji mwenche kube ha
December. Can you get on? On your my Jesus, on your labor alone. On your my Jesus, on your labor alone. Jesus, on your gap one for the motto, but I will more. On your gap one for the motto, Jesus, but I will. Our infinity, our S class, our S class. Okay, motto, I want to go by the name of one, but no one for you. When we're wrong with Jenny, I'm going to laugh with you. I will ever know it, but I am going to laugh with you. When you're going to go, you're going to laugh with you. Listen to me, my brother, try to be well contented. Whatever you have, try to be well contented. Because Jesus Christ is well contented. Jesus Christ is well contented. Okay, Jago, Dana, come in, one for you. You're a move from Naya, one for you. I can end the way of Anolana. When you're not sending the woman, so can I? Ọchunike Eko Ibo Odi Anyimma Onye nwego nuwa ya nwa fojuju Onye nwego nuwa ya nwa fojuju Ọchunike Nananike Umunne no munna onye obuna nwa fojuju Kechinye no munne nuwa kamujaka Chinela ne nuwa no dego Chinela Chidela ne no wodego Chidela eh Chidela ne no wodego Ibonyugu o chidela no dego Ibobuni wone no waya bikoju yafu Inwolu ne no mani wolo na fojuju Umunne no munna Wansi o chukwu zire kenezi unu Manozi mwakuko Biko mwako juju Imwako juju Uba kwa nodele mwa Takote mweleko mwana mwa muke mweko Oke chingwa me ejinge monwa Oke chingwa me ejinge anyaisi Ivo ye mwe ya ju ya po Ifo ye mwere ya ju ya fo Ekuma na ifo ye mwere ya ju ya fo Inwe go nene wa ya ju ya fo Ibulu mwe ye nene wa ya ju ya fo Nene wa ino ilu nene Mano furum Ofurum kike dalu Inwe motu Ofusiti kiwelo Ife soli mwene Kike welo Ifo ye mwere ya ju ya fo Chakoto nume kete When they can move Jesus, who much in a can do when you call on a chukuna, Equaluna chinek, for don't come on record. I got enough on record because I'm passing in the lot. Jesus, Jesus, when you're so put up, so put up no more, and I come on, so put up no more. Blood of Jesus, over you. Listen, I am a Jesuka also. Una forgiven as a Leuna Tulu.
Una forgiven as a Leuna
Ewu na turu na baji no kuo. gbara tụrụ nwa nke ju iwe wee bi ewu ewu wee obi wee ekpochapụ njọ nke ụwa ewu wee gbaka kwesịrị mụ na ụka wee pụọ
kedụ akeze m okpadụrụ na-egwu si bido
ụmụnne m na ụmụnne m na nugo ụna bụghị ibe na-esere ewu na tụlụọ maka gbara atụrụ nwa nke chukwu bịa onye na-ebochapụ njọ nke obodo ewu wee gbaka kwesị ụka ya gbara akwụkwọ ya na tụtụ ya nye chiri ọzọ ụka ọ bụrụ tata ka atụrụ bịara ụka nwa m ewe na agba atụrụ onye na-egbochapụ njọ nke ụwa ewu wee gbaka ndị be anyị ike gwụkwa ha egwu dịkwa ọ gịnị na-esere egwu na atụrụ amaakwa m ifere ese ee ọ dịkwa egwu dị anyị oke ejagoda ka ọlele anyị fere esere egwu na atụrụ atụrụ na ewu ji wee na-ese okwu let's go. Egwu wee gbaka obeli feke jamalodo. Maninu pisi adroma. Makana inu pisi. Umwenu manu nine bolu miti. Wezi jelo akuku usiko ambia. Akuku akwa kukuloko. Niyade kwa nubisi. Umwenu manu nine wemebenu miti mesia. Hawe kuo. Wezi nivobu lage me. Nakuku kage jine mia. Akuko nupu lumu anu manisi. Umanu manu walu miti. Ewezi akuko.